Mapenzi yanishika moto, ukiniguza misifikiri. Baby kiwa chuma wende zima moto. Wacha wapate kinyongo, wakichoka tupatane moro. Wameshinda wakileta zogo, wanapiga domo kila soko.
Baby wane go down, pinda mugongo. Usijali mama, kata viungo.
Kale wana give it to your body, you can feel nice in your body.
Ziongeze tawila Umeniketa fiata ulimi mdomo kwako kawisina Umeniteka hadiso Ushani kata kata nyongo mani tuanga na minina Telina kata mauno Promise, promise Utakuwa na me too And I promise, promise I'll be right there for you
Mewafanya, watuchukie Kando na utamu mama, we ni sugu mama Na wogopi yote, wenye rombaya Wanataka kukuchoma kwenye fire Wenye rombaya, wanataka kukukata kwenye panga